24
show. NJ Beats. I get a dope, I know I got it. I can talk you up, that real is pussy. Even if you hate, don't give a fuck. And it's kind of like a taka. I'm not me, but I'm born. Can take it away from me.
Salampona le di mafere lach. Fuck the negativity we get ach. Di bile di puot upon it are ach. Get now tata mo. Strata zapata mo. Di swaki di naka jo. Banna ba di baga jo. Ki chofa di vaga no. Di na kubu tuki strata jo. Ile wana. Baga wana. Opa.
Pala, vuvuzela ya ditlhaka, how lose a sight ntwana o tla lemala. Ba re sky ke bothata ntwana sa jaja buka by the cover. Ke molo on every chapter, hela o retsa ditsebe dia blasa. This is fire, makoya le ene wa cover. Ba re feela ba we undercover.
Mugetho ke Jesu ena ke tsena go utlwa ka phala. Ke tsamaya mo go di mogametsi nix motlhala. Re mo lefifing re patlela kganya nete wa baba go jele ka kgaba. Sala ke kgaba, sala ke kgaba, sane ke phala. Phala, nka go direla motlhala. O sa yendanyane wa sata.
You a bitch nigga man ka kava.
Strata se tla o taga.
Man I'm chasing after Zaka.
Hantso lele kisa plaka.
Hell I'll buy some man how na mabaka. Chataka, how like etane re batla Zaka.
Strata zapata mo. Diswa ki di naga jo. Banna ba di baga jo. Kishofa di baga.